brother tell me he want me, he must know me a body. Send me carpenter body, but me know me them a lucky. Me turn him bad up, he kill us up in the sloppy. Ya kuna shit in a baki, so ni moto kapasi.
Ni moto kapasi, kalamu na karatasi. Na phone nipishe na fasi, mini ndovu si farasi. Na nikasi ukata mpaka makasi. Nilianza kufloon kiwa mchanga, bitch you can see.
Kudea mina machaji, tuko maji, tina maji. Ukimcheki ni kanji, so faki kauni kanji. So staki maswali kifika hapo, si bandi. Squitaji, skutaji, usami rada kiaje.
Na ukikanjo si floss. I must keep it real, keep it 100 kios. Kuna mali uneza kula na ikulete mikos. Mwenye kitu sikia fiti ka boss.
Chat, oi, oi. Panity. 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 It is what it is. Panity.
Brother tell me he want me, he must know me a body. Send me carpenter body, but me know me them a lucky. Me turn him bad up, he kill us up in the sloppy. Ya kuna shit in a baki, so ni moto kapasi.
Melo, Dynalo, Oyen.